Yakwagalanga tonna makuba omukama era gamba takawangako kukola naye omutima gwo atogutadde walala ago malala mikwano gikulabye wanongozaliddwa yate aliwo gwe mukutondebwa ani abasinga olugero lwo gwe okulumanya byonna by'oyagala mukama yabirina ezadde lyosaba n'omukisa yagaba mwekwate mwewenga yagamba wali kululwa mikwano gidduka bw'obanga tolina bw'ofuna gisembeza zizirayengeza mikwano bwe gityo egyensi gyo girekulira naye ye mukama yagamba wali yoyo yakumanya era gamba libaabo bw'omwekwata yoyo w'omukwana taiwa nawe giriba gigeze gyonna yowomukwana talikyuka yakwagala okuba luline gyebuli kati mbuli mbeera gamba ye nawe giriba gigeze gyonna yowomukwana talikyuka yakwagala okuba luline gyebuli kati mbuli mbeera gamba ensi n'ebigirimu mpaawo nyini byo kyova olaba bwe tufa tubirekawo zaabu ne feeza omutali katonda ebyo byoya byanswa tokulembeza mikwano gikulimba emitima miyabanga gikwenya naye mukama taiwa abeera n'ekigambo kye bwagamba kyezadde liryo nga kuwa bwagamba obugaga bubona ofuna ab'obugumba ne bazaala abalema ne batambula sitaani kwosinza tagaba bulamu tyobugaga obubwe bwa kiseera bwa mukama bw'obubeerera bwa kisa newe giriba gigeze gyonna yowomukwana talikyuka yakwagala okuva luline gyebuli kati mbuli mbeera gamba ye newe giriba gigeze gyonna yowomukwana talikyuka yakwagala okuva luline gyebuli kati mbuli mbeera gamba ayagala kimu kumumanya nti yafuuka era ekisa kye kimala mukama kisa gwagabawo kutali buyinike nga bw'oli bujja buli omu amusembeza ebirungi n'agaba yoyo yo yabeerawo ng'abalala badduse buzibu nakumya nakuwa essuubi ly'enkya mukama gw'okubaopo yaliye kyoli yaliye yadde emikwano gyakuleka ye teyadduka kyekyo newe giriba gigeze gyonna yowomukwana talikyuka yakwagala okuva luline gyebuli kati mbuli mbeera gamba ye yakwagala okuva luline gyebuli kati mbuli mbeera gamba ye newe giriba gigeze gyonna yowomukwana talikyuka yakwagala okuva luline gyebuli kati mbuli mbeera gamba ye.